Eke, voice Eke, Mwongo.
Hey, Joey Clone.
Kwe agala kwane tuchita na yati watuke yu aya. Olutambi neruchuka munda mutima gwange muli nebuza. Obana kola chachi kale akade kange kalike wayonona. Nisenga nalima mwebi nyewa byange nabitunda nefuna maka sente kange. Egwali musango nzo kukwagala na inebuza lwachi. Ebigambe bingi nze byonjogerera nkusaba kakana. Mukola nsobi okutwagala atende mutusulawo n'okuba guluma. Oba guluma, oba guluma. Nabimala, ebya lavu nabimala. Walayisire bidira nabimala, kubanga birumya mutima gwange. Nabimala, ebya lavu nabimala. Walayisire bidira nabimala, kubanga birumya mutima gwange. Yensego wali olina, akutegera, akutegera. Ngira kubulye chiganye, ngayinza kutereza, akutereza. Na yina tuka nekowa, ebya lavu nembikowa. Mkwe kusala unku togende, omutima gwange gumule. Na yatenze byempulira mumakubeyo yempitira bingi munda mumutima nenebuza. Oba kale mukwano gofachi siridira siridira agawalai lavu yo sirijidira. Siridira siridira agawalai lavu yo sirijidira. Nabimala ebya lavu nabimala. Walai siribidira nabimala, kubanga birumya mutima gwange. Nabimala ebya lavu nabimala. Walai siribidira nabimala, kubanga birumya mutima gwange. Gala kone tuchita na yati watuke yu aya. Olutambi neruchuka munda mutima gwange muli nenebuza. Yensego wali olina akutegera, akutegera. Ngira kubulye chiganye ngayinza kutereza, akutereza. Siridira siridira agawalai lavu yo sirijidira. Siridira siridira agawalai lavu yo sirijidira. Nabimala ebya lavu nabimala. Walai siribidira nabimala, kubanga birumya mutima gwange. Nabimala ebya lavu nabimala. Walai siribidira nabimala, kubanga birumya mutima gwange.